tatu kufight hard ndio nije niwe na life bora kuliko ile ya jana ay 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 na hii ya leo kids wanna need taken care of wazazi home wanitazamia mi nifanye kitu kwenye mpesa ay hao wapate kula
Mola nikumbuke
nifungulie njia nipate pia wanangu wapate soma poa
Mola nikumbuke
nifungulie njia nipate pia jamii yangu ipate ishi maisha bora wazazi wapate maisha bora wanangu wapate kuishi maisha bora madogo wapate maisha bora maisha bora maisha bora
Should I be alone like a bandera Should I be alone like a bandera Should I be alone like a bandera Should I do the wee wee wa
Mama mboga anisema Nimemweka sana Nikikopa gaskuma na nyanya Saumu nilipie Mshikaji hata kimpigia simu Anaipaga voicemail Hata wale waliniona kama aiko Sasa wamenikwepa
Mola nikumbuke
Nifungulie njia nipate pia
Niridhishie riziki
Wanangu wapate soma poa
Mola nikumbuke Niridhishie riziki
jamii yangu ipate ishi maisha bora